Feeling in love, you know. Oh yeah, I need it. Taishi kuandikia vitabu, nikueleze navyokupenda, tena nikuimbie tarabu mimi. Chacha ni mwana mkamavu, kiwalahi nakupenda, haso kitoma sambavu. Sio siri sikinai, ubalako tamali jaja wachuku, menipigia kipapai. Yani dafara umiukani tunuku. Ulinitoa majalani, na bado upo na mimi. Utoniacha tafarani, ukakula ya mini. Abadan, abadani, mikoko na mawani. Umentosha sidhani, na kukwacha siwezi. Shepu kama Vera, urefu wa Masai, chuchu zako kama Huda. Mami umeniweza, rangi ya mpapa inaujajipaka kakoda. Aki umenizuka, nadisi hoi moyo unafo ni dunda. Lawama utazibeba. Sio siri sikinai, ubalako tamali jaja wachuku. Menipigia kipapai, yani dafara umiukani tunuku. Awe changu chodole, mtani mchashi na mpole. Zita wachuma sifa zile, ayayaya mama. Awe changu chodole, mtani mchashi na mpole. Zita wachuma sifa zile, ayayaya.